Ego zoni tani jenga we. No babanga ndaza banda se. Divi kamala kwa papa le. No babanga ndaza banda se.
Sithandaze lenyanga yomama isithandazela omama sithandazela abantwana bethu abangamantombazana sithandaza kakhulu ngelizwe lethu elikule meko kunye nawo wonke amanye amazwe imeko yokuthuthunjiswa icoronavirus sibulela uThixo kusasa njena ngeendaba ezimnandi zokokuba abantu abakwazi ukuchacha babuyele esimeni emva koba behlaselwe yile ntsholongwane bakumashumi asibhozo ekhulwini. Siyambulela uThixo sithandaza kakhulu kokuba kube khona ukufumaneka kwechiza ukuze sibe nakho kokuba kuphele uloyiko ebantwini. Simbulela kananjalo uThixo emva kwethuba singakwazi ukuhlangana sinqule kunye xa kukhona ithemba lokokuba kule nyanga yomsintsi singabuyela kwakhona ezityalikeni zethu silindileke ngethemba kubishopu kwakunye nechapter okokuba basinike uba uthini nomkhombandlela. Masithandaze Thixo ngumsindisi wethu, wasithembisa unyana wakho ukuba xa behlangene ababini okanye abathathu ngegama lakho ukho yena kunye nabo. Vula amehlo ethu ukuze simthande neentliziyo zethu ukuze simthande ngenxa kaYesu Kristu, Inkosi yethu. Amen.